ah. Hey dada, hey dada, big smile, big bumper, thick rasa, ah. Kana ni mada, lick nyama, I mean dada, kini fist, dictator, ah. Chobo wanaingiza ball, sway take a hole, levu fanya mina fall. Na bado kaipoa, kapachino jenge road, kapachino, kapa visa, kapa hold on. Alafu
confirm. Ring ring, chenje yangu winawika, tangu jana uyo ni nani anasumbu wa mdosi. Ni first time so kijana nikifika hakikisha unaipiga unaibakisha na moshi. Na kama haitoshi na kupa kitumbu wa kina mchanga wa kosi. We confirm. Tena hicho kikosi chako hakikisha leo kimepata ripoti. Mini mtam.
Napiga simu wame cool. Maneno ananipa mazuri matamtam. Atanunua na azul. Sipandi matalipe uba niepe jam. Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Nishuko nisha place nini. Nita kuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.